Baby, boys, yeah. Ukiona simu yangu tu kero, yeah. Kero, please sintowero. Ondo mami lolala, ondo wangu wa moyo, ondo mahi wa ifi. Kosa moja kwako haliwi dogo, napiga goti kwako mama kijacho. Please be humble. Nami na wivu, baby baby, hofu ya Mungu haipo ndani yangu. I love you mama baby, nakupenda saa ile ile. Rudi kwangu ma nitulie mina wewe. Rudi, rudi, nakupenda ma baby. Rudi, 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 nakupenda ma baby. Umechanganya umevuluga, kisasa unaripiza nsi kawaida. Na moto nishawasha ushaniunguza, neno tena kwa kunisha folila. I wish hata ungerudi ma, rudi basi nikuone. Ni upweke tu majera, njoo kwangu niponye. Najua nishajifunza, maripo dunia nisharipizwa, sharipizwa. Tena nagua naongeza dua, nipate champozo nisijeponzwa, nisijeponzwa. Aye, nilikuacha nikasepa, sikukwachia tachapa. Hivyo nisamehe my love, yeah. Wajinga wari nichanganya, hata kwako sikuaga. Hivyo nisamehe my love, yeah. I love you mama baby, nakupenda saa ile ile. Rudi kwangu ma nitulie mimi na wewe.